Ngoba mangithola umuntu engimthandayo, ujika naye futhi akhombo wakhe. Ngoba mangithola umuntu ongithandayo, ngijika nami futhi.